esphambanweni. It was not for free. Ngithola umhlobo olungileyo owangifela esphambanweni. Listen to this. Futhi ngimbonile, ayibo ngimuzwile, ayibo ethi kimi, bheka kufeziwe, ngithola umhlobo. Olungile. Owangifela, esphambanweni. Say it again, say it. Ngithola umhlobo. If God has been good to you, you can lift up your voice and say it right now. Say, owangifela, esphambanweni. Putting him on I don't know what you're going through tonight, but I want to say it is finished.
Sibiga kuwe.
sivika kuwe skalela kuwe uthi kufeziwe. Everybody join me say skalela kuwe. Come on everybody lift up your voices. Skalela kuwe. Say skalela kuwe. What he will face. Say it again, say skalela kuwe. Sibika kuwe mdala wesizulu. Sithi baye.